Alarba jeetati lewru juillet hitaande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso yannde joyi e mintaji sappo e joyi habaruuji studio Kalangu e Fulfulde. Ɗimi Aliou Ñalli Abdoul Moumini yettinta e muɗum. Nder sembe habaruuji meɗen hannde en kaalan dow filla yanude e rewɓe ko wona no waɗe to enɗen nder banggere aviation, to enɗen ruttu cannga, to balɗe ɗeya ni enɗen ni yimɓe gon tindi no torre jon en butugaji no kolleɓe golle hirñere fa hannden nduni hannde ɗum wartirama e rewɓe ɗo enɗen dow ruttu cannga, to enɗen en nanan du ko joom banggere de enɗen wiyata dow majjum. En kalan duni fa hannden dow saɗormaji ɗi durooɓe egga hoɗaɓe ɓiɓɓe leydi Niger tawaɓe caka leydi Benin e leydi Niger tawraga ni hannde nde en daari yimɓe leydi Niger ɓe enda nin ɗon no pasite dabaji maɓɓe no gujje. Yewtere pindinol studio kala ngu hannde en waɗan dow kitu naabi en dow hidde caka jokolɓe e surbaɓe nder kuɓeje e nder ci'e naabi en nder ladde. Rafi keƴeron hakkillo fukkingo ni fuɗɗiti ɗo andan nder huɓere ñame ɗo andan misali nder banggere aviation ruttu cannga, to andan to ɗum waɗino balɗe ko naabi en wakkati ko jon en bitigaji gona no torre no kolle golle hirñere hannden ndu he rewɓe ɗum wartira ɗum ndu fa hannden jemma ɗum ɓura waɗede. Joom banggere aviation to andan ni wi'i ko ɓuran rewɓe sappo ko kan en limti gaddi boytali mumen to muɗum e nder maɓɓe ndu fa hannden no tawa baaɗi ko go andan o haalani ɗum ndu fuu policiɓe ɓe andan. Sey kettinoɗen ko may gari kuubome Alaji Baje unta ni wi'i Moussa Hassan gam famtinde
min artino hedde e iri saɗorma joom en butigaji ni ɓe tawta nder butigaji meɗum ɓe piyat ɗum fa hosa mayde ɓe ɓotta guineji mum ɓe dillidam ko tawa jonɗo ɗo woni debbo ni ɓe tawta nder suudu mum ɓe piyat ɗum fa yi'a bone hecci kengo mbimin debbo gon ɓe teti ɗum selulaire ɓe juuli hoore mum na ko yehi peeji haaloyde iri boytali ɗi sappo min keeɓi se gonga commissaire on ɗon waɗa bawɗe mum fu wakkati fuu semin noddimo o waran notade min wonoɓe ne piya joom en butigaji ɓen kay nangama woɗi peeji wimin no ɗon e bawɗe mum fuu e wadde wiɗagol ɗum ɗon ɗon hulƴinamin gar rewɓe ni ɓe nangata fiide nde debbo on gori ɗum waɗi jahangal ma yehi to de kiɗum oto ɓe naata dow mum ɓe piya ɗum de miyayi fuu debbo ɓe jani hemum guina ɓimi o nokkuje tati ɓe piɗum e hoore na ko wali yarede lokotorore nokkuje gonne min gaɗi wullandu nin ɓe burtatako balɗe ne bittiɗe ɗe to ɓe naati dow debbo go ko huuɓi sogeri gon tawa hadde ɗon no wurtode ni e malfa mum no ɓe doggi.
Yimɓe jeenewo hano yimɓe fedde apis fedde walliroore yimɓe leydi Niger ɗo anden ni fa ande yimɓe jeenewoɓe anden diwtaɓe dillida laso e nayyi lewru juillet hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso dow keerol caka leydi Burkina Faso e leydi Niger fa hande andaka fuu to yimɓeɓe anden tawa baaɗu ni ko dow RFI gouverneur région Tilbury e fedde apis de wi'ino ko yimɓeɓe jofama miccintinen yimɓe du ni ko yimɓe jeenewo diwtaɓeɓe no sappo e goho no yehuɓe to anden bosse bangou nder commune makalon ndi to ɓe jeeɓe ƴewtinoyi no waɗe ko yimɓe tawaɓe nder cakantarare e nden tawdaɓe jaccere keɓane balla. Durooɓe egga hoɗaɓe caka leydi Niger e leydi Benin hikka ni no tawda saɗormaji gam yimɓeɓe ni de en daari pasoɓe gongon no gar no pasitoɓe no bujja dabbaji mabɓe hanno fedde aren Niger haaliri ɗum durooɓe yimɓe leydi Niger nayogo maayi nder habdogo naati caka durooɓe ɓe endan he remoɓeɓe leydi Benin go enden gam ɓe daari se kettinoɗen ko Burema Dodo kawjiɗo filla golle aren wi Asumane Sina gam famtinde yimɓe.
Depuis un certain temps
ɗum waɗi wakkati joni ko ummaki durooɓe naade nder leyɗe bandiraɓe ɗum no tawda caɗale misali torrede filla pelle murtuɓe du no wadde tawi ɗum wona kantam noon no woodi jogiɓe kaɓorɗe no tetanimɓe wawtugom ɗo no woodi soogeji laamu ko torrata durooɓe ɓe woodi du no woodi filla jawnaki ganto pullo yi'a fuu wita kenana no ɓiɗɗo bonɗo min gaɗay kadi en etol dow filla ummaki durooɓe nadde hakkunde Niger e Benin amma ba ko ɗum da durooɓe torrama fa waɗi durooɓe Niger nayo ko wara woɗi du fottere naati caka durooɓe remoɓe to enda nder leydi Malanville ɗum waɗi
golloɓe kokkoɓe habaru huɓere ñame tawa maraɗi e zender kan en kawra ɗo anda nder huɓere ñame gaɗanama ekkintinojo rejede du hano fedde kokkoɓe habaru fedde jinganore laabi jande kan waɗi sigila ekkintinolgol ekkintinolgol du ni waɗama dow laabi kokkol habaruji ko watta kokkowo habaru fuu wawa waɗude golle mum no haniri gam ɓeydari se kettinoɗen ko Ousmane Dambaji wi Mariame kenda gam famtinde yimɓe.
Projet o koromu woni sigilade cuuɗi habaru nu ekkintindeɗi dow laawol wallirde golleji gomnanti e pelle mballoje ko watta to tawe habaruji gongaji kebama e hisinde nimbe habaruji pempeneje e fa hande cuudi habaru din du laato wakiluji yaadu yeso leydi der lawon majjodi ko min cingi laabi kite kokkol habaru ciagal tabintinal derongol min tawa kenana hande e ekkintinal hokkobe habaruji do jewugol habaru gaddo miden tawa du der wakkati durwidol e rafi denagu kambe nyaw coronavirus fudu miden don sigilanade cubaki ngaroyi do yaade yeso ekkintinongol do no hokkamin hande lawol e famde sako habaru o ongongajo nana o fevrejo der lawol warlide yaadu yeso leydi
le processus de développement
voice hano sigila non cingado gam wallirde sukabe ummatore rewbe e lenyidi himbe en duuda sanne kenga do anden der hubere nyame sigila o wada do anden gam feccididde pelle noddaade juude redu leedi gari to hawrinde anden ni fahande ni der hawrinde anden himbe juube der redu leedi be anden ni peccidi andem e kintinoje de kan en gadana gam beedade se kettinoden ko Amadou Harouna Mahamadou goto der ardibe hawju hawrinde anden wi Olivier Asokba vi gam famtinde himbe
le programme voice MK
sigila voice ono sigila no mballito yaade to kawrital pelle jinganoje bibbe leedi golli doje e pelle golloje do fi burdin dinol e famdinede illu puddan porje o voice wallitana na pelle nogay e jey ko laso den funo do golla jom on ko den gollota do mun du count do fi rewbe gattebe yani boni bum nayebe e sukabe ummatore no wodi noddangal gal projet on watta yaade do no kure mudun de internet de mo voice global dom nonni ndeno projet di nildoto dereji mudum e sigilaji mudum jonka e pelle tawade don dem dereji mu en no wodi komite gatte tode jewtinaaki subo sigila lobbo gollido em
ki la ki va selectionner les meilleurs projets
gan surodo bonandaji lore ko wonno wada do andan der hubere nyame waddi ko ardibe hawju hubere nyame de andan e hawju pelle jinganoje yaha wartaji himbe e aremu en do der hubere nyame gadi sigila pirtol ko e jon en loreji e jon en motoje hawrinde du ni wadama do kitele paddoje wobbe no jewtina wobbe kanfu e labi kawji di filla awjaaki loreji do andan ni fahande gam beedade se kettino den ko Moktar Mamoudou ardido hawju hubere nyame de wi ruka yetu Abdourahmane gam famtinde himbe
aujourd'hui nyame est une grande ville
ande nyame lata kina gallure maunde gammajum wadi kono hani nimbe koytinane ya warta mu e are muden dun sabi ko min gattani gallure ren hite stop jamani ko limtana mintaji warde mintaji wodi di gollidi tana du e pano solaire nimbe duno kani bawa e no di gollidi ta cagal e kintino gol min gado han tindi yaade der no kuje den e cuudi habaru heba nimbe pamana no di gollirta baka dun don wala hen alla e nyalande de min miccintino nimbe do fil la talkuru kod no labi tokirte to nimbe bittoto don e to hani ndaro min jido andu e be juude mun tawa der fi on ben fu
nous allons discuter avec tous les acteurs
dungu ni fuddi nokku fuude redu leddi Niger handen seni dungu gu andan no wonno yaada no andan wonno ferudiri nokku nokku do der hubere nyame no wodi wi obe ko to woni woni wada ka no hidira no andan amma gollobe to eto lewurton andan bi'i ko hokker hikkade andan ni hana huljinde himbe gam be daari se kettino den ko mumuni kawji Boubacar wi Nafisa Adamu Sirfo gam famtinde himbe
quand on prend les régions du fleuve il y a beaucoup de
locaux para leddi gosol mai do andan dungu andan wari law yorno min birno ni nokku je godon hebi ngadi fa wono kuji gondo no heddo ni seeda do enda rejimo nyame to boji ngadi sanne fa jabbe ke ko hanno wada dum enda iwole mawde do konna won ko tobi e le gallul nyame kam min ngodi no kura min aeroport enda ko etudan diyan iwole water goda millimeter ji chapande jo e go o wada ne fe baltete ke ko iwole wonde yewari wadi minute 10 de ko ndiri ndiyal e sanne nenne hokke do konna fu wada le rejimo nyame ko witti ba je ko konna min kali no dum bi no wada jonnon ono ndiyan daka wala tobay non won don woni wala tobira no fondi
La répartition temporelle n'est pas comme peut-être ce que les gens voudraient que ça soit.
Der andinore ministere kawjido filla cellal himbe jeddi lewru joyi tan dubuji na didi e laso wakkati dum jewtinno cellal himbe cikkiraabe nyaw coronavirus wugo e jeenaago neddo goto heba tawraado nyaw coronavirus gu neddo odu ni fa hande leedi Yasin juudi nyawgu ande naati leedi Niger mi cintina himbe duuni ko illa nyaw coronavirus wangi der leedi Niger warde kenga do cikkiraabe nyaw coronavirus ujunaaji jeetato e kemi dido e wugo e jeenaaw himbe ujunere e lasoji na e sappo e nayo nangi nyaw coronavirus gu ande himbe du fa hande kemi jeenaaw e laso tato e sappo e naw nangi nyawgu enda nyawta dadi himbe woygodi do gonno nyawte hande himbe la soytato e jeetato may dalila nyawgu enda
Assalamu alaikum sakirado jango andani
alhamdulillah yettore Allah anne noy gontirdo harton
ah basi fola réseau oni woni woda hande fesseda
minke yami do nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fille mun no sadi senne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sadon nan duka har puufe makko dendam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri anke ni alama ko wela he berne bolum kan woni he makko
ah nene sakiral accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yi'an doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be ndaran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakirado to yeba feysiya da kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumato hunuko e hinardo enda ko kaama o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandirawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telefon o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du fa hande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan fa hande e goddum kam won to jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal bibbe leydi Niger
filla hidde chaka surbaabe jokolbe de en daadi ni handen no wonno wadire der kubeje e der ci e nabi en der ladde no ferodiri sanne ganto anden der ci e enda himbe duuda himbe duuno andodiri sanne dundu sabi ko jokolbe be enda e surbaabe enden semtede no tawa hemu bibe kula duube gi e bibe kitoni enden tawi du der hubere dun hana dundu sabi ko do der hubere surbaajo no waawi fuddude kitumun tawe himbe wurum e baago to andana dun woni ko Maryama Abu jango jande loktora ko do enden der universite nyame gon haali Maryama o du ni miccintinan himbe ko no jingonowo ko watta cellal lobbol hebo chaka jonde gorko e debbo seni kettino den yewtere makko he Olivier Assogbavi
la conception que les jeunes
ko woni farzu kabe ummatore fi yidde hakkunde mu en ko lay galluje e lay laddeji no sedi sanne hande de sem yewtidi e sukabe gombe de laddeji be witana yidde ta hakkunde debbo e gorko wala ni dewgal dun sabi hobbe mabbe fu no nata tuude dewgal illa law don du fo han jonde den he jogagol suudun no sedi e ko gallure ganton enda ladde mawbe kan gatta hundugo mu en sarobe kan hawdito tuudin no be girri gollegi din gadirto
ya monde influence
tawabe der ladde kanye tawabe der gallure be fu hono no wodi ko be bayi wadde do fi yidde hakkunde debbo e gorko na do konna be gada gan yidde den enda na
apparemment les jeunes peuvent faire énormément de choses
do yidde so kabe ummatore no wayi wadde kulle kewde gan wakkati mudum bali gagol mabbe yottake hakkiloji mabbe no don no gara no wodi ko himbe wadato do majjum kan dum buri sembe do kambe sukabe hakika don en be gada kulle gon e bela e yonki ba sedda kada minen gollobe do fi cellal he ko darata deynugol minen godi ko min jancata dermu kan won sukabe ko duudi fu be bisna hidde watta sedebe jottodiri dum won faljuju mabbe
a travers des relations sexuelles par exemple
ara fi yidde de be gattane kambe sukabe no wodi hono barme lati de fa battite mudum no heddo e yiede na
ya par exemple des gens qui tombent dans la drogue
gannod na tobe e jaram drogue na doro na cigare en gan alle mabbe gidi on no wonno yara dum don faabe nat e golleji hirnyareji gon to dum fu yidde kan wadde tan fa hande do ko giimaami jon e kino faabe jettodira far far juuji mabbe dum to dum do no wadda sadarma har cellal dum woni nyawuji debi daabo dirta har gorko e debbo kan he ko jugo reedu ko muyay to don du fa hanno woli sadarmaaji mawdi gan dumi ko duudi mabbe fu se hoji deddin sai tefa rufadi wado ba dum do cuccuka sai yai rufo reeddun sai kiya hewbe mabbe no maaye dermu to dum don no hedda battite barme denda he himbe ben he ko e mum he wuro du fu he
sur la société en général.
Dubi foti woni ko wete suka nati ngienu law.
Mon d'avoir sa première relation.
Ha nana duma fa yotto dubi sappo e jeetati. Denno fuddo genu illa yottaki dubi di no waawi ede yawni. Wakkati fu minen jamira sukabe fadde mu en fudude be acca dubi mabbe yaha sanne. Alla e hisude nyawuji dibi dabo dirto ko jol redu ko muya.
Bandiraɓe tinibe habaruji studio kala ngudo yewter pindinol meden ko wadi handen do kituna bi'en hidde chaka chukabe jokolbe e surbaabe kubeje e derci e nabi en der ladde kokkol habaruji meden timmata amma ko min dilla miden miccintina on ko batu joda kalen studio kala ngu handen wadan do coronavirus e sadormaji di wonno wadda har ko darata luma ko do enden der leedi Niger e noy fa handen no wade ko mosolo majum hebo Moktar Hamadou kan addato batugo
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji capanna e didi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeddi kerol jeddire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yaadu leydi Niger.